I'm very grateful for the opportunity we have this afternoon to congregate together under the ministry of God's Word.
Najivunia kuwa na fursa hii ya kuweza kukongamana pamoja kusikia neno la Mungu.
And I want to especially thank my brother Jeff Bisia and his wife Stephanie and the team here at Mercy Ministry.
Hasa mno nataka kumshukuru rafiki yangu hapa Jeff na mke wake Stephanie na familia ya Mercy
for coping up with such a logistical nightmare.
Nakuja na jambo la namna hili ambalo ni kama ndoto.
If you know anything about conference organization, this is a nightmare.
Kama unaelewa kuhusu jambo kuhusu kongamano, hii ni kama ndoto.
Ni kama jinamizi.
Ama jinamizi. Ali ile ndoto ya kutisha. Ile ndoto ya kutisha.
And so thank you so much for having us here.
Kwa hivyo asanteni sana.
And we continue to pray for you that there will be grace to see this through tomorrow. And then I'm aware also there's another one happening the other end. So this is crazy.
Neema ya kwamba tukaweze kushughulikia mambo haya kwa sababu kuna mambo mengine yanaendelea kule juu kwa wakati huu huu.
I'm grateful also to see a lot of familiar faces and to touch base. It's beautiful. The fellowship here is good.
Najivunia pia kuona nyuso ambazo ninazijua na zile ambazo sijui na ni jambo kuu.
Now, like Barnabas, I don't want to spend much time in pleasantries and because I suppose you're running behind time and schedule, so
kama
we'll
Barnabas,
try to do the best we can.
Kama Barnabas, nitakuwa naingia kwa mambo mengi ya kuweza kujitambulisha, bali nitakuwa naenda kwa kile kinachostahili, maana kuna mambo mengi ambayo natakana nishughulikie leo.
Why is the gospel important to the church?
Kwa nini injili ni ya muhimu kwa kanisa?
This is a subject we must occupy ourselves with.
Hili ndilo somo ambalo tunataka kuingia ndani sasa.
And by God's grace, in the time allotted to us, we will learn a few things by His grace.
Na kwa neema ya Mungu ya kwamba tutaweza kujifunza mambo machache kwa somo hili.
So I'm going to read Romans chapter 1. Verse 1, and I'm going to end in verse 17, and then we're going to gather our thoughts around that text.
Soma katika Warumi moja, mstari wa kwanza, na kisha mstari wa saba, na nitakuwa nazungumzia kusunguka kifungu hiki.
Why is the gospel important to the church?
Kwa nini injili ni ya muhimu kwa kanisa?
Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God. The gospel, not just read it, don't worry. The gospel he promised beforehand through the prophets in the Holy Scriptures regarding his son, who as to his earthly life was a descendant of David, and who through the spirit of holiness was appointed the Son of God in power by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. Through him we received grace and apostleship to call all the Gentiles to the obedience that comes from faith for his name's sake. And you also among those Gentiles who are called to belong to Jesus Christ, to all in Rome who are loved by God and called to be his holy people, grace and peace to you from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Firstly, I thank my God through Jesus Christ for all of you, because your faith is being reported all over the world. God, whom I serve in my spirit in preaching the gospel of his Son, is my witness how constantly I remember you in my prayers at all times. And I pray that now at last, by God's will, the way may be opened for me to come to you. I long to see you, so that I may impart to you some spiritual gift to make you strong. That is, that you and I may be mutually encouraged by each other's faith. I do not want you to be unaware, brothers and sisters, that I planned many times to come to you, but I've been prevented from doing so until now, in order that I might have a harvest among you just as I have heard among other Gentiles. I am obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and to the foolish. That is why I am so eager to preach the gospel also to you who are in Rome. 16 is that wonderful verse. You all know it. For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes, first to the Jew, then to the Gentile. 17, for in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous shall live by faith. It's a fairly long passage, but I thought to give you context over the things that I will talk about shortly.
Ni kifungu kirefu, lakini nitaka nikupatie muktadha wa hiki ambacho tutakuwa tunakuwa tunazungumzia.
So why is the gospel important to the church?
Kwa nini injili ni ya muhimu kwa kanisa?
And there is a sense in which it might be said that this conference, indeed the rest of scripture and Christian experience,
kuna njia ambayo tunaweza sema kwa hakika kwamba katika kongamano hili tuko katika hali ya kushughulikia maandiko.
In this conference,
katika kongamano hili,
in the whole of scripture,
na katika maandiko yote,
and also in our Christian experience,
na katika ile hali ya sisi kupitia katika maisha ya Kikristo,
two words define them all, really.
Kwa kuelekea kuyafafanua yote,
two concepts if you prefer,
na katika hali ya kuja katika hali yake ya maana yake,
one,
la kwanza,
is this concept of the church.
Ni mtazamo huu wa kanisa.
And our brothers have spoken about it in the first two sessions.
Na ndugu zetu wamezungumzia katika zile wakati ambao umepita.
But secondly, the concept of the gospel.
Lakini sasa mtazamo huu wa injili.
But there is a sense in which it can legitimately be said, and it has been said before, that the church of Jesus, that which our brother Josh called the New Covenant Community, and Brother Barnabas called the Called Out Ones, is to be called the Gospel Church.
Kuna vile tunaweza kuileta katika mtazamo huu, vile ndugu yetu Josh alisema kwamba ni kanisa la Agano Jipya, na vile ndugu yetu Barnabas alivyoliita kwamba ni wale walioitwa kutoka kwa kwamba kanisa hilo.
It's a gospel church.
Ni kanisa la injili.
That's right. So that there is no way
kwamba hakuna njia yoyote
you can think about the Christian church,
unaweza kufikiri kuhusu kanisa la Kikristo,
away from the gospel,
kando na injili.
And there is no way you conceptualize the gospel,
na hakuna vile inaweza kuja katika akili zako katika injili,
apart from that institution called the church,
kando na hii taasisi iitwayo kanisa.
So that the relationship between the church and the gospel,
kwamba uhusiano kati wa kanisa na injili,
is that the church is born by the gospel, through the gospel, in the gospel,
kwamba kanisa linazaliwa na injili kupitia injili ndani ya injili.
But the church exists for the propagation of the gospel.
Na injili, kanisa linadumu ama linaishi kwa ajili ya injili kuweza kuendelezwa.
So like Siamese twins, you cannot separate the gospel from the church and the church from the gospel, you cannot.
Kama mapacha, kwamba wale mapacha wa kufanana, huwezi kutenganisha kanisa na injili.
And it is this importance of the gospel in its relation to the church.
Na kuna huu muhimu wa injili ukiangalia uhusiano wao na kanisa.
That prompts the apostle Paul now then in this text we've read.
Na huyu mtume Paulo katika kifungu hichi tumesoma.
To have this desire to speak to this church in Rome.
Anasukuma kuwa na tamanio hili kuzungumzia kanisa kule Rumi.
Now we understand that up until now, Paul has not had opportunity to be in Rome.
Na tunaelewa ya kwamba mpaka sasa hii ambapo anaandika Paulo hajapata nafasi ya kuwa kule Rumi.
He says that he's been prevented from going there.
Anasema amezuiliwa kwenda huko.
But even without his physical presence in Rome in this church.
Hata pasipo yeye kuwa katika mwili katika kanisa la Rumi.
Paul wants them in his own words to understand his gospel.
Paulo anataka watu hawa waweze kuelewa injili yake.
That they be persuaded.
Kwamba waweze kushawishiwa.
Convinced.
Waweze kushawishiwa.
Educated.
Waweze kuelemishwa.
Well informed.
Wawe wenye ufahamu wa kutosha.
As to those articles that constitute saving grace.
Kulingana na vifungu vyote vinavyojumulisha imani yokoayo.
Because that is important to the church.
Maana ndilo la muhimu sana kwa kanisa.
The apostolic gospel.
Injili ya kiutume.
Vital in every way.
Ambayo ni muhimu katika njia zote.
So observe in verse 1 then.
Kwa hivyo tunapoangalia katika mstari wa kwanza.
How Paul loftily speaks of the gospel.
Vile Paulo anavyozungumzia kuhusu injili.
He speaks of his own apostleship.
Anazungumzia kuhusu utume wake.
His commission, his mandate.
Na vile yeye anajukumika.
As that which is unique and particular to the gospel.
Vile ilivyo ya utofauti sana na umuhimu kulingana na injili.
Let's put it differently.
Tuiweke kwa njia nyingine.
Paul is saying in verse 1.
Paulo anasema katika aya ya kwanza.
That my existence as a Christian.
Kwamba mimi kuwepo kwangu kama Mkristo.
And my job as an apostolic messenger.
Na mimi kazi yangu kama mtume.
Cannot be comprehended apart from the gospel.
Haiwezi kaeleweka pasipo injili.
I'm defined by the gospel.
Kwamba ninaelezewa kulingana na injili.
I live for the gospel.
Ninaishia injili.
I preach the gospel.
Nahubiri injili.
And so he says here that he's been set apart for the gospel. That's the language he uses.
Kwamba nimewekwa kando kwa ajili ya injili.
But the second thing in verse 1 that points us to how the gospel is so important in the conception of Paul.
Na jambo lingine la pili ambalo ni la muhimu sana kulingana mtazamo wake Paulo.
The last part of verse 1.
Sehemu ya mwisho ya aya ya kwanza.
Paul refers to that gospel as the gospel of God.
Paulo anaelezea injili hiyo kwamba injili ya Mungu.
You see, it's not a gospel of a denomination.
Sio injili ya dini.
It's not a gospel of some Bible college.
Sio injili ya vio fulani vya.
It is not a sectarian doctrine over which we might differ in opinion.
Sio injili ambayo ni ya watu aina fulani ambao hayafati tofautiane katika wazo.
No. Ladies and gentlemen, the gospel is the gospel of God.
Watu wa Mungu, injili ni injili ya Mungu.
I heard our brother Barnabas preach many years ago.
Nilimsikia ndugu yangu Barnaba akihubiri miaka
nyuma. And he says God owns the gospel.
Naye anasema ya kwamba Mungu ndiye anayemiliki injili.
If you like, the gospel is the property of God.
Iwapo unaipenda injili, basi ni mali yake Mungu.
So in the mind of Paul at least.
Katika mawazo yake Paulo.
You begin to see how central the gospel is.
Anaanza kuona jinsi injili ilivyo katika sehemu ya katikati ya mambo yote.
But look at verse 2. He continues on the same path.
Angalia sehemu ya aya ya pili anaendelea katika hali hiyo.
He's going to dissuade us from any misconception.
Anaenda kutuelezea kuhusu ile hali ambayo tumeelewa isiyo kuwa sawa.
That's right. That the gospel is some novel idea, some new thing that has come on earth.
Ya kwamba injili ni kitu kama kitabu cha kusoma tu, kitu kipi ambacho kimekutujia.
No, verse 2, the gospel which God promised beforehand.
Anasema pana injili ambayo Mungu aliahidi kutoka kitambo.
Through his prophets in the Holy Scriptures.
Kupitia manabii wake katika maandiko matakatifu.
Moses believed in the gospel.
Ambao Musa aliweza kuamini
katika. Abraham believed in the gospel.
Ambapo Abraham aliamini katika.
David believed in the gospel.
Ambapo Daudi akahubiri katika injili.
Jeremiah believed in the gospel.
Jeremiah akaamini katika injili.
The evangelical prophet Isaiah believed in the gospel.
Nabii Isaya
And so there is a continuity between the old covenant saints and the new covenant saints in the matter of the gospel.
So
I think some place in his institute, Calvin speaks interchangeably of the scriptures and the gospel. For him, they are one and the same thing. But that we may be particular, and here we tie into what our brother Barnabas was saying earlier. In verse 3, he says, that gospel regards his son, Christ Jesus. It is this gospel that is so exalted, so lofty, so important that Paul introduces to us in this chapter, in this passage here. But now, we say there are two concepts here that are intertwined inseparably. The gospel and the church. Now, Brother Barnabas has labored quite helpfully to help us understand then what the church is.
Na ndugu Barnabas akafanya kazi kubwa ya kuweza kutuelezea kuelewa.
And by that he's done a lot of sped work for me, which I appreciate.
Na kwa hiyo amenifanyia mambo mazuri ambayo ameniwekea rahisi.
But what is the gospel then?
Sasa injili ni nini basi?
What is the gospel?
Injili ni nini?
Now, many times when we talk about the gospel, we simply describe it in its irreducible minimum, the good news about Christ Jesus. And that's all right.
Mara nyingi tunaposungumzia kuhusu injili, tunarudi katika hali ya kuisungumzia katika udogo wake, katika hali yake ya chini kuhusu habari njema.
But that gospel must have a background, you see.
Lakini hiyo injili ni lazima iwe na msingi wake.
And Paul speaks about that in verse 3.
Na sasa Paulo anazungumzia katika aya ya 3.
You know, and in verse 4.
Na katika aya ya 4.
Actually verse 2 and verse 3.
Aya ya nne, aya ya pili na aya ya tatu.
It talks to us about the proclamation of the prophets of the Old Testament.
Anazungumzia kuhusu yale mambo ambayo manabii wa kale walitangaza.
And what were they talking about?
Walitangaza nini?
They were talking about a day when God Almighty will redeem a people for himself.
Alikuwa wanazungumzia siku moja ambaye Mungu mkuu atakomboa watu kwa ajili yake mwenyewe.
All the way from Genesis chapter 3 verse 15, which we are familiar with, the proto-evangelium.
Kutoka katika Mwanzo 3 aya ya 15 ambayo tumeijua na tunaizoea.
When after the fall of mankind in sin,
baada ya mwanadamu kuanguka kwenye dhambi,
God makes a promise to the fallen man and the woman.
Mungu akaahidi kwa mtu aliyekuwa ameanguka.
And God says, I will bring a savior who will be the seed of the woman, Christ.
Na Mungu anasema kwamba nitaileta mbegu ambaye atatoka kwenye mwanamke.
So that the gospel, God's promise, speaks in a situation of fallenness.
So ili kwamba injili inazungumzia katika hali ya sisi kuanguka kwetu.
And not just fallenness, but also the consequences that emanate from that fallenness.
Na isungumzii tu kuanguka pekee, bali inazungumzia kuhusu madhara yanayotokana na kuanguka huko.
The curse will be rolled back.
Laana ambazo zitakuja kupatikana.
Enmity will be ended.
Uadui ambao utaweza kukomeshwa.
Reconciliation will be effected.
Kupatanishwa ambako kutakuja kusingatiwa.
And most importantly, in the words of Von Roberts, God will have a people for himself one more time.
Na la muhimu sana ni kwamba Mungu atakuwa na watu wake tena.
Now if you're familiar with the writing of Von Roberts in God's Big Picture.
Naamini ya kwamba mmesoma kuhusu Robert katika kitabu chake Big Picture.
He describes God's kingdom, which in the New Testament church is the church.
Yes. Anazungumzia kuhusu ufalme mpya ambao tunaona katika Agano Jipya.
And Von Robert thinks of God's kingdom as constituted of four basic elements.
Bondo bado anaona kama kanisa ambalo ni kitu kimeletwa pamoja katika njia kuu sana.
God's people.
Watu wa Mungu.
Adam and Eve in the Garden of Eden.
Adamu na Hawa katika bustani ya kule Eden.
In God's place.
Mahali pa Mungu.
Garden of Eden.
Ambapo ni Edeni.
Particularly east of the Garden of Eden.
Haswa muno katika sehemu za kusini katika Edeni.
Under God's rule.
Walipokuwa chini ya sheria yake Mungu.
The prohibition in Genesis 2:17.
Jinsi wanavyokatazwa katika Mwanzo 2:17.
And enjoying God's blessings.
Na walipokuwa wanafurahia baraka zake Mungu.
Von Robert speaks of this as the perfect kingdom.
Von Robert anazungumzia haya kama ufalme ambao ulikuwa umekamilika.
In Genesis chapter 3 we deal with a perished kingdom.
Katika Mwanzo 3 tunaona ufalme ambao unaangamia.
The calling of Abraham in Genesis 12 brings us to the promised kingdom.
Kuitwa kwa Abraham 12 tunaona kule ile ufalme ulioahidiwa.
And then the periods of the prophets in the Old Testament get us into that period of the proclaimed, sorry, the prophesied kingdom.
Na ule muda wa manabii ambao tunaona tukisoma katika Agano Jipya tunaona ufalme ulioweza kutabiriwa.
And that's what you find in verse 2.
Na hilo ndilo naloliona katika
the gospel he promised beforehand through his prophets.
Kwamba injili iliyo haidiwa kabla ya unabii.
So that's the gospel then. God speaks to our fallenness.
Mungu anazungumzia kuhusu kuanguka kwetu.
The curse will be rolled away.
Ya kwamba laana itaondolewa.
And thirdly, which is the ultimate purpose, then God will gather a people for himself.
Na lile ambalo la muhimu sana kwamba Mungu atakusanya watu ambao ni wake.
Barnabas was saying earlier.
Ambapo Barnabas alikuwa anazungumzia.
That in fact, nobody, no one belongs to the church who is not of Christ.
Ya kwamba hakuna yeyote ambaye ni mshirika wa kanisa ambaye si wa Kristo.
But he also said that Christ gathers people into that church through the preaching of the gospel.
Na akasema ya kwamba Kristo ukusanya watu hao kupitia kutangazwa kwa injili.
You see what we're talking about here now.
Naona chenye alikuwa.
So why then is the gospel so important to the church?
Sasa kwa nini injili hii iwe ya muhimu kwa kanisa?
Let me suggest 4 or 5 things to you very quickly.
Wacha niwaambie mambo manne hivi kwenu, tano hivi.
And then we should be all right.
Na kisha tutakuwa tuko sawa.
The gospel is important to the church because number 1, the gospel is important to God.
Injili ni ya muhimu kwa kanisa kwa sababu ya kwanza injili ni ya muhimu kwa Mungu.
The gospel is important to the church because firstly the gospel is important to God.
Injili ni ya muhimu kwa kanisa kwa sababu ya kwanza.
There is no way. There is no way whatsoever.
Hakuna njia nyingine iwezekanayo.
That we can glorify God as our brother Joseph was telling us earlier. As being one of the purposes or perhaps the overriding purpose of the church to glorify God and enjoy him.
Vile tunavyoweza kumtukuza Mungu vile ndugu Joseph alikuwa anaelezea ya kwamba kusudi letu ni kumtukuza Mungu na kumfurahia.
Away from the gospel.
Tukiwa nje ya injili.
That should become apparent in a short while.
Sasa hilo litakuwa sawa sawa kwetu tutakapokuwa tunaelezea.
But you see in verse 1 Paul owning the attaching ownership of the gospel to God himself.
Na tunaona haya kwanza Paulo akipeleka injili kuwa inamilikiwa na Mungu mwenyewe.
So the gospel is important to God.
Kwa hivyo injili ni ya muhimu kwa Mungu.
In fact, it is so important.
Ni ya muhimu sana.
That a case can be made.
Ya kwamba kunaweza kuwa na swala.
Through redemptive history.
Ambalo linapitia katika historia ya ukombozi.
God speaks nothing through scripture except the gospel.
Ya kwamba Mungu haneni lolote katika maandiko isipokuwa injili.
Genesis 3:15.
Katika Mwanzo 3:15.
You could even say that's the beginning of the gospel in time.
Unaweza sema kwamba huo ndio mwanzo wa injili kwa wakati.
Or announcement of the gospel in time.
Ama tangazo la injili kwa wakati huo.
And right through the book of Revelation in the consummation of time.
Hadi katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana wakati unakamilika.
Where the angel trumpets what there is called the everlasting gospel.
Wakati malaika wanapiga tarumbeta ya injili isiyoisha.
It must be important to us because it is important to God.
Yafaa iwe ya muhimu kwetu kwa sababu ni ya muhimu kwa Mungu.
But the second reason.
Sababu ya pili.
Oh, watch this very carefully.
Tazama hili kwa makini sana.
The gospel is important to the church.
Injili ni muhimu kwa kanisa.
Because the gospel is the instrument of salvation.
Maana injili ndicho chombo cha wokovu.
Paul says in verse 16.
Paulo anasema katika aya ya 16.
Of our text.
Katika kifungu cha.
I am not ashamed of the gospel.
Sionei haya injili.
Because the gospel.
Kwa sababu injili.
Is the power of God.
Ndizo nguvu za Mungu.
Which brings salvation to everyone who believes.
Ambazo huleta wokovu kwa kila aaminiye.
The church is in the salvation business.
Kwamba kanisa liko katika biashara ya kuokoa.
That's what our brother Josh was telling us earlier as well.
Na hilo ndilo ndugu Josh alikuwa anazungumzia mwanzo.
Discipling the people, discipling the nations, discipling families.
Kuwafanya wanafunzi watu, kuwafanya wanafunzi familia, kuwafanya wanafunzi inchi.
Bringing them to a place where they can put their trust in the Lord Christ.
Kuwaleta katika hali ya kutumainia katika Kristo Yesu.
There is nothing else the church is involved with if it is not that.
Hakuna kitu kingine ambacho kanisa anashughulika nalo kama sio hilo.
And how is the church to do that?
Na sasa kanisa litafanyaje mambo haya?
My friends, is through the preaching of the gospel.
Ni kupitia kutangaza injili.
And again our brother Barnabas helped us to see this.
Na hata ndugu yetu Barnaba alisaidia kuona hapa.
But Christ gathers his people into the church.
Kwamba Kristo hukusanya watu wake kuwaleta kanisani.
Through the preaching of the gospel.
Kupitia kuhubiri injili.
We must be careful.
Lazima tuwe makini.
Because in church activity.
Maana katika shughuli za kikanisa.
And in church life in general.
Ambapo inaishia katika hali ya kawaida.
It is so easy to be distracted by so many things.
Ni rahisi sana kutoka katika njia inayostahili kulingana na mambo mengi yaliyoko.
Building projects like the ones we see around us.
Tunaweza kutoka kwa msingi na tuingie katika zile projects kama za kujenga zenye tunaona hizi.
All very well, all very nice.
Ambayo hiyo ni mzuri na tena hiyo
but
ni sawa.
They cannot replace the gospel. They can only serve the gospel.
Hizo haziwezi kuchukua nafasi ya injili bali zinatumikia injili.
The gospel, as somebody said, is not the means by which we come into the church and then abandon it to do other more progressive things. No.
Injili sio njia ya sisi kuja kanisani na kuachana nayo na kuanza miradi fulani. Hapana.
The gospel is how we come.
Injili ni jinsi tunavyokuja.
The gospel is how we live.
Ni jinsi tunavyoishi.
The gospel is how we are sustained.
Ni jinsi tunavyohifadhiwa.
The gospel is how we are conveyed into glory eventually.
Na injili ni vile tunavyoonekana katika utukufu hasa.
Gospel from the beginning, gospel to the end.
Injili toka mwanzo, injili hadi mwisho.
But my friends, it is important to us.
Yangu ni ya muhimu kwetu.
It is vital to the church.
Ni ya muhimu sana kwa kanisa.
Because salvation depends on the gospel.
Maana wokovu wategemea injili.
Paul says it in verse 16.
Paulo anasema katika aya 16.
But it's not just in verse 16.
Na sio tu katika aya 16.
Of Romans chapter 1.
Na Warumi katika sura ya kwanza.
First Corinthians chapter 1.
Kwa Korintho wa kwanza sura ya kwanza.
Verse 18.
Mstari wa 18.
The message of the cross.
Injili ama ujumbe wa msalaba.
Is foolishness to those who are perishing.
Ni upumbavu kwa wale wanaoangamia.
But to us who are being saved.
Lakini kwetu sisi tunaookolewa.
This message of the cross, my friends.
Huu ujumbe wa injili ndugu zangu.
Is God's power that brings salvation.
Ni nguvu za Mungu ziletazo wokovu.
He develops that thought in verse 21 of the same chapter.
Analeta wazo katika sura ya 21.
And he says, in the wisdom of God.
Anasema katika hekima yake Mungu.
In the wisdom of God.
Katika hekima ya Mungu.
The world did not know God through its own wisdom.
Ulimwengu haukumjua Mungu kupitia hekima ya ulimwengu.
But rather it pleased God through the foolishness of what we preach the gospel to save those that are being saved.
Bali nimpendeza Mungu kupitia upumbavu ambao tunahubiri kuweza kuokoa watu duniani.
Indeed, Barnabas has already quoted Ephesians chapter 1.
Barnabas ndugu yetu amequote ameshakinakilia wa Efeso sura ya kwanza.
Verse 13.
Mstari wa 13.
And you people in Ephesus,
ya kwamba enyi watu wa Efeso,
you came to believe.
Hamwezi kuamini.
You came to believe.
Hamwezi kuja. Mulikuja kuamini.
You came to believe.
Muliwezeshwa kuamini.
You came to saving mercy.
Muliwezeshwa kutumikia neema.
You came to saving grace.
Muliweza kuja kwa imani yako.
You became people of God.
Mulikuja kuwa watu wa Mungu.
You were made part of the New Testament community, the church.
Mukafanywa sehemu ya agano jipya ambalo ni kanisa.
How did that happen?
Ilitendekaje?
After that you heard.
Baada ya nyinyi kusikia.
The gospel of your salvation.
Injili ya wokovu wenu.
This is how people are saved.
Hivi ndivyo watu huokolewa.
My friends, we abandon the gospel.
Wapendwa, tukiacha injili.
If we abandon the gospel.
Tukiacha injili.
We abandon the only means by which God saves.
Tutakuwa tumeacha ile njia ya pekee ambayo Mungu huokolea watu.
And all we are left with, my friends,
na chenye tutakuwa tumezalia nacho wapendwa,
is what our brother told us, Barnabas told us, is not the church a social gathering.
Itakuwa kimebasalia kile ambacho ndugu yetu Barnabas alisema kwamba sio kanisa, bali ni mikusanyiko tu ya kawaida.
Ni chama kingine.
Ni vyama.
Merry go rounds. Was not a church.
Na sio kanisa.
You see, one of the reasons that has to be emphasized, my friends.
Sababu ya mojawapo ya sababu inayofaa isisitizwe ni hili, wandugu.
One of the reasons that has to be emphasized.
Sababu ambayo inatakana isisitizwe sana ndio hili.
Is there so much going on in Christian pulpits?
Ya kwamba kuna mambo ambayo yanaendelea katika madhabahu ya Kikristo.
Which is not gospel.
Ambayo sio injili.
But because somebody has a suit.
Lakini kwa sababu mtu anaweza kuwa na suit.
And carries a Bible.
Na anaweza kubeba Biblia.
We imagine that everything he says is gospel. It may not be.
Tunafikiria kwamba kila kitu chenye anasema ni injili na huenda isiwe.
In one of my books I've spoken about those four kinds of preacher. There's a motivational preacher.
Mnajua mojawapo ya vitabu zangu nimezungumzia kuhusu wahubiri wa aina hiyo.
Who tells you to feel good about yourself.
Wale wahubiri ambao watakwambia ujihisi kuwa mzuri.
He thinks his job is to make you feel better about you and to leave the church scene high and encouraged and feeling nice.
Anafikiria kwamba,
that's what he thinks his job is.
Anafikiria kwamba kanisa yake ni kazi yake yeye ni kukufanya wewe ujisikie kuwa mzuri na uendelee tu katika dhambi lakini unajisikia sawa.
Turn to your neighbor, give them a high five.
Shukuru jirani yako na umpatie high five.
Tell them you're wonderful.
Mwambie kwamba wewe umewajao.
Tell them you look better than yesterday.
Mwambie kwamba unaonekana sawa kuliko jana.
You are a child of the king.
Wewe ni mwana wa mfalme.
Look at how wonderful you are.
Angalia vile wewe ni waajabu.
It's not the gospel, you see.
Hiyo sio injili.
So many of you turned. Now let me quote you words from our brother Conrad Mbewe in this regard.
Wacha ninakili maneno kutoka kwa ndugu yetu Conrad Mbewe.
Conrad says it is in the proclamation of the gospel.
Ni katika kutangaza kwa injili.
That men and women come to repentance and faith.
Kwamba wanaume na wanawake wanafikia kutubu na kuja kwa imani.
And are then added to the church.
Na ndio sasa waweze kuongezewa kwa kanisa.
Conrad says this is the good news we give to the world.
Conrad Mbewe anasema kwamba hii ndio habari njema tunayopeana ulimwenguni.
He continues to say.
Naendelea na kusema.
When we lose the gospel.
Nasema kwamba tunapoipoteza injili,
we lose that which is the instrument in the hand of God to give life to the dead.
Tumepoteza kile ambacho ni chombo kilicho mikononi mwa Mungu kupeana uzima kwa waliokufa.
The gospel is the instrument.
Injili ni chombo
of salvation.
Cha wokovu.
But thirdly then, connected to that and tied to that.
Na jambo la tatu ambalo linaunganishwa kwa hilo.
And again our brother already alluded to this, Barnabas.
Na ndugu yangu pia aliweza kulizungumzia.
The gospel
injili.
Is how the church is born and constituted.
Ni jinsi kanisa linavyozaliwa na vile linavyoendelea kuwekezwa ama kusimamishwa.
The church is born and constituted through and by the gospel.
Kanisa linazaliwa na kusimamishwa kupitia Biblia.
People in the medieval period, around about the Reformation times, and even before,
watu hapo nyuma wakati wa mapinduzi na hata kabla,
had such a high regard for the gospel,
walikuwa wanazingatia sana injili,
that they felt funny to just call it gospel. They attached another word, holy, so they called it the holy gospel.
Na walishindwa hata kuita maandiko matakatifu tu ya kwamba injili, lakini wakawa wanaita maandiko matakatifu ama injili takatifu.
Jesus came preaching the gospel.
Yesu akaja akihubiri injili.
Mark chapter 1 verse 14 and 15.
Marko 1 aya ya 14 na 15.
He says, repent and believe the gospel, for the kingdom of heaven is at hand.
Anaanza na kusema kwamba tubuni na muamini injili, maana ufalme wa Mungu umekaribia.
Jesus, after that he had gathered his disciples, he commissioned them and said, go and preach the gospel. Paul,
na wakati Yesu amekusanya wanafunzi wake, anawaambia kwamba enendeni na mkahubiri injili.
This is the business of the church.
Na hii ndio kazi ambayo kanisa inafaa kufanya.
This is how the church is to be born and to be constituted.
Hivyo ndivyo kanisa linafaa kuzaliwa na kuendelezwa.
So when the Holy Spirit came on the day of Pentecost,
sasa Roho Mtakatifu alipokuja katika siku ya Pentecoste,
and those disciples were gathered in the upper room,
na wanafunzi walikuwa wamekusanya katika chumba cha juu,
after those fearful manifestations of the Spirit's presence,
na baada ya kuona huo udhihirisho wa ajabu ukidhihirika katikati yao,
we read that the very first thing the disciples do,
tunasoma ya kwamba jambo la kwanza ambapo wanafunzi wake walifanya,
represented by Peter, is to stand and to preach the gospel.
Wakiwakilishwa na Petro, ilikuwa ni kusimama na kuhubiri injili.
And the results are reported from verse 37.
Na matokeo yanaandikwa katika mstari wa 47.
37. Of chapter 2, Acts of the Apostles.
Katika sura ya pili ya Matendo ya Mitume.
Many were cut to their hearts.
Ya kwamba wengi walikatwa katika mioyo yao.
They asked, brothers, what must we do?
Wakawa nauliza, ndugu tufanye nini?
Not all repent and believe.
Wakawaambia kwamba tubuni na muamini.
And we baptize every one of you in the name of Jesus.
Na mbatizo nyinyi wote katika jina la Yesu.
Scripture says that those who received his word,
kwamba wote waliopokea neno lake,
were added to the church.
Waliweza kuongezwa kwa kanisa.
Those that are added to the church are those that have been received. Recipients of the gospel.
Wanaongezwa kwa kanisa ni wale ambao wanapokea ama waliopokea injili.
So again, going back to the words of our brother Josh earlier.
Kwa hivyo tukirudi katika maneno yake ndugu yetu Josh.
He says we must never baptize anybody.
Anasema ya kwamba hatustahili kubatiza mtu yoyote.
Never baptize anybody.
Usimbatize mtu yoyote.
Until we are fairly certain.
Mpaka uwe na uhakikisho.
That they have believed on the Lord.
Ya kwamba wameamini Bwana.
Until the words of brother Barnabas, a work of grace has happened in their hearts.
Kulingana na maneno ndugu yetu Barnabas ya kwamba kazi ya neema imetendeka ndani yao.
How do we know that?
Tutajuaje?
The record of Acts of the Apostles tells us they received his word.
Kulingana na maandiko yake mtume Paulo inasema ya kwamba walipokea neno lake.
No, you can raise a church by many other means.
Unaweza kusimamisha kanisa kwa njia nyingi sana.
And not just said a church.
Kumbuka ya kwamba kanisa.
You know, you could have those wonderful ladies with wonderful uniforms.
Unaweza kuwa na wale wanawake ambao ni warembo sana na katika mavazi mazuri sana.
All right. And these days they even look at their faces, are they beautiful enough?
Na siku hizi wanachaguanga wale warembo sana.
Because the cameras are supposed to
maana check
them. We don't want anything in the camera that's not very nice.
Maana watakuwa wanasimama mbele ya kamera, kwa hivyo wanataka waonekane watu wazuri.
And then people come to church to look at the wonderful uniform.
Na sasa watu wanakuja kanisani kwa sababu wanaona vile uniform ni ajabu.
You might even train them to sing very wonderfully and very nicely.
Unaweza kuwaweka katika mazoezi, wapitie katika hali ya kutengeneza sauti zao, waimbe vizuri.
So that they become very attractive to the people who come.
Ili wavutie watu ambao wanafuzu.
And by the way, I've had people testify like this.
Na kwa hivyo, kwa kweli niko na watu ambao wameshuhudia kuhusu mambo haya.
Somebody say, oh no, look, I came to this church because I just saw the building and the building is beautiful.
Kuna watu ambao wanakuja tu wanasema kwamba, nilikuja kanisani hapa kwa sababu niliona mjengo, hii mjengo ni maridadi.
Or I came to Mercy Ministry and I saw the children's playground. Oh, what a wonderful facility is here.
Nilikuja hapa Mercy, nikaona uwanja wa kucheza ni mzuri, nikasema,
if I come to church, my child has somewhere to play so I can concentrate on.
Nikikuja kanisani kuna mahali pa mtoto wangu anacheza na mimi niweze kuzingatia.
You can build your church like that.
Unaweza jenga kanisa lako namna hiyo.
Your church.
Kanisa lako.
Your church.
Kanisa lako.
But if it's the church of Christ.
Lakini kama ni kanisa la Kristo.
The one we've been taught in the very first session of this day is the church of Christ.
Lile ambalo limefunzwa mwanzo wa mafundisho haya ambalo ni kanisa la Kristo.
My friend, there is only one way that church is born.
Ndugu yangu, kuna tu njia moja pekee ambayo kanisa hili.
Only one.
Njia moja.
I'm not qualifying that sentence. Only one.
Ni njia moja tu pekee.
It is through the gospel.
Ni kupitia tu injili.
If that church is brought together by any other means other than the gospel, my friends, you're not looking at the church of Christ.
Kama kanisa hilo limeletwa, watu wameletwa kupitia njia zingine ambayo sio injili, tazamia kitu kingine tofauti.
A friend of mine, I think during the what was the last meeting we had in Mumias? Alumni.
Yes.
During the alumni convention,
katika kongamano la watu ambao tumesoma pamoja kule Mumias,
this brother came to me.
Huyu ndugu alinikujia.
Well, he's not a brother. I don't think he's a brother.
Sidhani kama ni ndugu.
But he's one of my former students.
Lakini mmoja wapo wa wanafunzi wangu.
I own that problem. Okay.
Hiyo shida ni yangu.
So he came to me and said, "Pastor."
Alikuja na akaniambia, "Mchungaji."
I tell you the secret of my church.
Nataka nikuambie siri ya kanisa yangu.
My church has been growing because of a gift.
Kanisa langu limekuwa likikua kwa sababu ya kipawa.
I have a gift.
Niko na kipawa.
And we were talking about a certain family that has gone through certain problems.
Na tulikuwa tunazungumzia kuhusu familia fulani ambayo ilikuwa imepitia shida fulani.
And he was recommending himself.
Naye alikuwa anasema kwamba
anajipendekeza.
Yeye anajipendekeza mwenyewe.
He was recommending himself.
Akawa anajipendekeza mwenyewe.
As the one to solve that problem.
Ya kwamba yeye ndiye anaweza kutatua hiyo.
So in beefing up his credentials.
Kwa hivyo kwa ajili ya kuonyesha kwamba anaweza.
He tells me even his own church
akasema ya kwamba hata kanisa langu
has grown because of this gift he has.
Limekuwa kubwa kwa sababu ya hiki kipawa.
He sees people's lives.
Ninaweza kukuona.
He sees things.
Ninaweza kuona vitu kukuhusu.
And then after seeing things he can get those things out.
Na nikiona hizo vitu nina uwezo wa kuvitoa.
My friends, he is building his church.
Anajenga kanisa lake.
I almost mentioned his name. I'm happy I didn't.
Karibu ni sana jina lake lakini nashukuru sikuwa.
But he's not building the church of Christ.
Lakini hajengi kanisa la Kristo.
Because if it is the church of Christ.
Kwa sababu kama ni kanisa la Kristo.
There's only one way.
Ni njia moja tu.
It's slow, it's painful, it's hard, it takes trust in God, but there's only one way, the gospel.
Ni ya chini, ni ngumu, inachukua muda ukimtegemea Mungu, lakini ni njia moja tu ambayo ni injili.
Let me give you this fourth one and then I stop.
Wacha nikupe la nne na kisha niache.
I will actually stop.
Nitaacha kusema kweli sasa. Tutaacha.
The gospel, my friends.
Injili ndugu zangu.
Is the safeguard.
Ndio kinga.
That's right. It's the safeguard against error and apostasy.
Ndio kinga dhidi ya upotovu na kutoka katika ukweli.
The gospel.
Injili.
Always the gospel.
Injili kila mara.
A gospel malnourished church.
Injili kanisa ambalo limeweza kulelewa katika ambalo halijalelewa katika kanisa.
Lina utapi wa injili.
Liko na kuwashokoa.
Yeah, yeah, that's right. That's good. That's good. That church will struggle through turbulent times.
Hilo kanisa litapitia katika ugumu sana.
And tomorrow morning I'm going to really beat on this line.
Na,
I will.
Na asubuhi ya kesho nitakuwa nina pitia maneno haya vizuri.
Does it matter what your church believes? I'm going to beat upon this line.
Haijalishi kanisa lako naamini nini, nitakuwa nazama katika haya.
But the church is protected in the gospel.
Lakini kanisa limelindwa na injili.
Inoculated against error.
Ikiwa tayari kutoa.
It's vaccinated.
Imepigwa imepigwa chanjo ya kutopata magonjwa ya kwenda kinyume na Biblia.
The gospel. Gospel.
Injili.
Gospel.
Indeed.
You know, sometimes I say, I'm finishing now. Sometimes I say, that we think we have, let me think about how I put that. We sometimes imagine our job is so big as pastors and preachers. There's a sense in which it is. And then in a very real sense, it's a very simple, straightforward job.
Ni kazi ambayo ni rahisi, ambayo ni ya kulenga tu kuhubiri injili.
You want the church to grow, preach the gospel.
Unataka kanisa likue, hubiri injili.
You want the church healthy, preach the gospel.
Unataka kanisa liwe na afya nzuri, hubiri injili.
You want the church protected, preach the gospel.
Unataka kanisa liwe limelindwa, hubiri injili.
Just preach the gospel, don't graduate from it.
Wewe hubiri injili, usiseme nimefuzu kutoka kwa injili.
The trouble is that's a nice one. We think we have a period of the gospel.
Tunafikiria kwamba kuna zile nyakati za injili.
And then we get to this place.
Na tunafikia mahali.
Where we enter more advanced things.
Ambapo sasa sisi tunafanya vitu zaidi ya hiyo.
Now things that are more advanced. Now let's get to the real issues.
Tunafanya vitu vya ndani sana vya kiroho sana.
Real issues now.
Mambo sasa tunataka kushughulikia mambo ambayo yako.
Let's deal with life.
Tunataka kushughulikia maisha.
No.
Hapana.
Gospel.
Injili.
Gospel.
Injili.
From start to finish.
Kuanzia mwanzo hadi mwisho.
Let's stand and pray.
Wacha tusimame tuombe.
I was quite determined to keep my word. You see. It's the gospel, my friend.
Ni injili marafiki zangu.
It's only the gospel.
Ni injili peke yake.
And then there might be some here.
Huenda kuna wengine hapa.
Who haven't believed the gospel.
Ambao hawajaamini injili hii.
Who may have had something like a dream.
Ambao walisikia kitu kama ndoto.
And then they thought they became Christians.
Na wakafikiria kwamba sasa wamefanyika kuwa Wakristo.
And there are some that were attracted to the church because of the gifts in the church, for example.
Na wengine labda walivutiwa kanisani kwa sababu ya vipawa walivyopewa kanisani labda.
Now, way back in Mumias, we sometimes go out with charity, and I know that happens here as well, Jeff.
Najua kule kanisani kwetu sasa zingine huwa tunapata kuwaendea watu na vipawa.
And some people
na,
come
na
to church.
Na wanatendeka hapa nafikiri kwa ndugu yetu Jeff.
Yes, some people come to church.
Na watu wanakuja kanisani.
Because of these gifts.
Kwa sababu hizo vipawa venye mwapelekea.
It's good you've come.
Ndio umekuja.
But we're going to tell you.
Lakini lazima tukuambie.
What saves?
Kinachookoa.
Is Christ through the gospel.
Ni Kristo kupitia injili.
And if you've not believed in him.
Na kama haujaamini ndani yake.
The Jesus who saves sinners.
Yesu aokoaye watenda dhambi.
Who forgives our sins.
Asamehaye dhambi.
And who, as our brother Barabbas said, by the instrument or by the agency of the Holy Spirit calls us to be his children.
Ambaye ndugu yetu Barabbas alisema ya kwamba kupitia kazi ya Roho Mtakatifu hutuita.
If that has not happened to you.
Na kama hilo halijatendekea kwako.
It can happen today.
Linaweza tendeka leo na sasa.
In this conference.
Katika mkutano huu.
During these times.
Wakati huu.
So I say to you as we pray.
Mile navyo kuambia tunapoomba.
You may whisper a word to Jesus.
Unaweza kumnongonezea neno.
Say Jesus, I don't think I am saved.
Umwambie kwamba nafikiri sijaokoka.
Please save me.
Tafadhali niokoe.
He might save you.
Anaweza kukuokoa.
In fact, I might guarantee you.
Nataka nikuhakikishie.
On the authority of scripture.
kwa mamlaka ya maandiko.
But anyone who calls on the name of the Lord shall be saved.
Kwamba yeyote aliitialo jina la Bwana
ataokolewa. That's not my guarantee, it's scripture. If you call on his name,
ni maandiko ya kwamba ukiliitia jina lake,
you will be saved.
Utaokolewa.
And then you might approach somebody and say, yes, I think I put my trust in Jesus.
Uende kuna mtu hapa na anasema ya kwamba ndio naweka tumaini langu katika Kristo.
So Father, we pray now that by your spirit and by your grace, you will call people to yourself and then cause them to believe on the Son of God. Truly. That they become part of this gospel church. Truly serve you in genuineness of heart and in sincerity of his ways. Oh, do bless us together. Continue being with us, Lord, for we ask these things in Jesus' name, our Savior.
Amen.
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 Thank you, brother, for that message.
Asante ndugu kwa ujumbe huo.
The gospel is vital to the church.
Injili ni muhimu sana kwa kanisa.
The gospel is vital to each of us.
Injili ni muhimu sana kwa kila mmoja wetu.
The gospel is the power of God for the salvation of those who believe.
Injili ni nguvu za Mungu zilizotazo wokovu kwa wale wanaoamini.
There is no other way of salvation.
Hakuna njia nyingine ya wokovu.
I'm glad that the preachers have run over a bit on time.
Nina furaha ya kwamba wahubiri wameenda hapo mbele ya wakati.
I'm glad because the kitchen has been working very hard to prepare a very nice lunch.
Nina furaha pia kwamba jikoni wamekuwa wakiandaa chakula kizuri kwa ajili ya maaguli.
And they are a bit behind.
Na wao wako nyuma.
Preparing a lunch for so many people. We have, I don't know, 300 or 400 children down at the children's conference. Then we have this is more than 400 with us here.
Na tuko na karibu watoto 400 huko juu na hapa ni zaidi ya 400 hapa.
But a good lunch is coming. We want to be a bit patient, but at this time I thought it would be good if we could call the choir to come and sing one more hymn.
Na ni vizuri kwamba tuendelee hivyo, lakini tuite choir ikuje ikaimbe angalau tenzi moja.
We can all stand and sing a hymn together.